na fauni fa misé. Kwa mapenzi Medina.
Oh,
Gio of the century.
Tobi and Katsongo Akanema.
Oh yeah.
Medina mpenzi wangu, mimi nakupenda, na wewe unipendi inakuwa kazi bure.